Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlane ekseni ngilthathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Christ wase Nazareth. Siphinde sibonga kakhulu uNkulunkulu osiboleke leli thuba ekseni aphinda futhi ke asenze ukuba sivuke silalele izwi lenkosi. Mlaleli siyaqhubeka nokubonisana ke ngezwi likaNkulunkulu. Ivikele indlule sigcina lapho mlaleli uJesu ethi ukuphila okuphakade ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa. Usuyabona ukuthi akafaki abanye onkulunkulu. Saphinde sabuza ukuthi ke ukudideka okungaka kumakholwa yini kangaka. Lenxube evangi le sifunde phi? Ngoba umnikazi wendaba naye uyibeka sobala ukuthi ukuphila okuphakade ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa. Namhlanje ke sokufunda ke kuJohn chapter 17 siqhubeka sifunda kuverse 4 ke sithi ukwehla nayo. Namhlanje siyaqhubeka mlaleni nokubonisana ngomkhuleko uJesu azikhulekela yena aphinde futhi ke akhulekele nabafundi bakhe. Kuverse 4 ithi yona ke ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Kuverse 5, manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Kuverse 6 besathi ke ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni, babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Verse 7, sebazi ukuthi konke ongiphe kona kuvela kuwe mlaleli. Ake ngiphinde ngibuze, ukudideka okungaka kwamanye amakholwa okwani mlaleli? Ngoba la le ndaba i-straight okwasho uBrenda Fassie athi ayidingi rula, i-straight nje ingqo. Ukuthi manje le mifakalo le esifakela ezwini likaNkulunkulu okwani mlaleli? Ngoba izwi likaNkulunkulu likhanya lidibha libeko sobala alijikajiki mlaleli, akukho lalifaka khona abanye bonkulunkulu. La uJesu ukhuluma noNkulunkulu uqobo lwakhe akafaki abanye onkulunkulu and akangabazi futhi mlaleli. Ngakho ke yiloko uJesu asifundisa kona singamakholwa ukuthi kumele simazi uNkulunkulu umdali wethu, umdali wezulu nomhlaba. Manje la usethi ke usuyayikhulekela ke manje uthi ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Ivikele indlule ngiyengachaza mlalela ukuthi uNkulunkulu usiphile imsebenzi ukuze sibe khona emhlabeni. Asukuthi sizohlobisa umhlaba, uyabona Mose, kepha uNkulunkulu usibeke ezweni ngenhloso ethize. Uyakhumbula isikhathi ebeku-Adam insimini yase-Edeni wathi asebenze ini? Insimini yase-Edeni. Umuphi umsebenzi? Anakekele futhi konke okusensimini yase-Edeni. Manje nathi siphiwe umsebenzi mlaleli ukuthi izwe leli siligcine kahle. Akasiphangi umsebenzi wokubulala abantu, kepha usiphe umsebenzi ukuthi sinakekelane siligcine kahle ilentuzo izwe. Siphinde futhi mlaleli umsebenzi omkhulu ukuba sazise abantu ngoNkulunkulu, ngokuba ukwazi uNkulunkulu uba nempilo yaphakade mlaleli. Ngoba izwi lenkosi lithi ke uma sesimamukelile uJesu njengeNkosi noMsindisi siba izidalwa ezisha, okwaqala kuyandlula mlaleli. Ngamagama iBhayibheli bese lithi ke ubusisiwe loyo uNkulunkulu angasambaleli iphambeko zakhe. Kepha as long singafezi izwi likaNkulunkulu iphambeko zethu zisabalelwa mlaleli, Kepha ke uma sesimamukelile uJesu njengeNkosi nomsindisi, sigcina izwi lakhe, senze umsebenzi asiphe wona. Njengalokhu uJesu ke usethi ke la, umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze kufezile. Ngakho ke baba khazimulisa indodana yakho. Khazimulisa indodana yakho. Kuverse 5 besathi ke manje ke ngikhazimulise wena baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe. Usiyabona ukuthi mlaleli andokuba eze emhlabeni ubesezulwini anonkulunkulu anenkazimulo kaNkulunkulu. Kepha ke manje uma sekufike isikhathi sokuba ahambe usukhulekela abafundi bakhe, uyazikhulekela naye ukuthi ke ake mambathise ngenkazimulo ayenayo mlaleli ngesikhathi asezulwini. Uma sechubeka usethi ke izwe lingakabikho, awumlaleli, izwe lingakabikho, kepha uJesu wayekho. Izwe lingakabikho, uNkulunkulu wayekhona. Izwe lingakabikho, uMoya Ngcwele wawukhona. Mlaleli, ubukusise kahle. Manje ukudideka kwano kungaka. Izwe uma selikhona mlaleli, yilapho kwavela abonkulunkulu abaningi abasididayo thina even today. Ngakho ke lalela, uJesu ubeka kahle ukuthi ke izwe lingakabikho mlaleli. Kusobala ukuthi ke labo nkulunkulu wena ozigcatsha ngabo, hey thina sikhonza uNkulunkulu esimbona ngamehlo, uNkulunkulu esingamazi asemkhonzi, into efana naloko umuntu azayigcatshe, lalelake lo nkulunkulu loyo izwe lingakabikho wayengekho, ukhona ngenxa ukuthi izwe selikho. Kepha uNkulunkulu esikhuluma ngayo, izwe lingakabikho wayekhona. Usiyezwa ke mlaleli umehluko wabo uNkulunkulu abakhona. Ngakho ke iBhayibheli bese uJesu athi ke uNkulunkulu walelizwe ubaphuphuthekesile ingqondo abantu. Ngamagama abo uNkulunkulu asebakhona manje bafike izwe likho. Ngamagama izwe lidala kunabo mlaleli. Umhlaba mudala kunabo mlaleli. Kepha ke thina sikhonza uNkulunkulu elithi izwi lenkosi, izwe lingakabikho wawukhona Jehova Sebaoth. Ake ngifunde futhi. Manje ke ngikhazimulise wena baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe. Izwe lingakabikho. Kuverse 6 bese athi ke ngibonakalisile igama lakho kubantu. Ngamagama umsebenzi wethu ukubonakalisa igama likaNkulunkulu ebantwini. Hayi ngezindebe kwaphela, even nangezenzo nangokuziphatha mlaleli. Abantu bafunde kithi ukuthi uma umuntu eselikholo uphila kanjani, uziphatha kanjani, uphila kanjani nabantu. Hayi laba I don't care. Kepha ke la uJesu uthi ke ngibonakalisile igama lakho kubantu. Ongiphe bona kwabasezweni babengabakho, wangipha bona baligcinile izwi lakho. Verse 7, sebazi ukuthi konke ongiphe kona kuvela kuwe. Mlaleli, kwangathi uNkulunkulu angasilekelela lo mkhuleko uJesu awukhulekayo la. Uyabona ukuthi umkhuleko onamandla ke endlele kakazibona. Usivula umqondo nathi esiyamakholwa adidekile. Usinikeza indlela, umkhuleko lo ungumhlahlandlela wethu thina makholwa. Kwangathi uNkulunkulu angaselekelela ngenxa yesikhathi. Ake sithi ke ukuma la, siphinde futhi siqhubeke ivikeli zayo. Bye-bye lapha ekhaya mlaleni.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love. On 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.